Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
What the heck is you looking for? Can I unlock a mess for me anymore? Shake your feet, baby, girl, and I'm on. Imagine you're poor and you want to do a who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hell out of my face because, hey, I am unbroken.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Aneno nyako moro kae nyinge nga
Atoti
to bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
Atoti
to
bende onyalo miel koda nyinge nga DJ Schwartz
Atoti sudi kai mondi miel koda ya watoti sudi kai monda miel kodi Atoti lovely daddy nyako ni iromo wiya
Atoti kiss me nyako ni
iromo miel
go Atoti mix me fix me nyako ni
iromo pacha
Atoti take me take me nyako ni
iromo miel go
sudi miel koda kikitumwe kikitum chonga kikanyon tieni ume watere mana mos mdogo mdogo
nyako miel vile tunataka raka raka
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
This way, that way, I could do it my way. Katuta ngoma timi, atoti thumweri. Topi kimosh bende mari, tomaji maji bende duari. Natoti tinde kilari, niketch mine miel mara doti. Nango
atoti, nyonoka, nyonoka, atoti. Yengoka, yengoka, atoti. Rundoka, rundoka, atoti, winyoka, winyoka, atoti, daka na kimielo kino, yawa daka na kimielo kino, pinyo pinyo malo malo kaki tinge, mbele mbele nyuma nyuma kaki sude, kando kando
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
That way, kaki tere, kaki tinge, itinge, kaki sude, isude, kaki guete, igwete, kaki tere, itere, very good.
Atoti yo, the only face in Lake Victoria,
atota ngo, the only female on my email,
atoti yo. Your name is my screensaver.
Atotango, the only female money give flavor.
Nyele teme na favor, yaba tome taketo.
So de this way, kaji so de that way.
Chakiseke na kone, chakiseke na kocha.
Sitep na kone, ya sitanda na kocha.
Mark nungo ni rundoga.
Imaku nungo na sudoga.
Hands akimbo nyako, teroga.
Sitanda denso nyako, winyoga.
A kiss to the girl, nyotoga.
Salute to the queen, yengoga.
Ah, otekoga.
Kick back, relax, and enjoy this mix by DJ Schwartz.
Orundoga, owinyoga,
ondekoga, oyengoga,
okeloga, otieloga,
otuloga, otingoga,
kamata, kanyaga, peleka twende, atoti right, left, to the center, niketch my miel maradoti, nango,
atoti,
nyonoga, nyonoga,
atoti,
yengoga, yengoga,
atoti,
rundoga, rundoga,
atoti,
winyoga, winyoga,
Atoti, daka na kimielo kino, yawa daka na kimielo kino, pinyo pinyo malo malo kaki tinge, mele mele nyuma nyuma kaki sude, kando kando bate bate kaki guete, this way, that way, kaki tere, kaki tinge,
let me see you jive, shake it down, drop it girl, let me see you jive, just, let me see you jive, shake it down, drop it girl,
DJ Schwartz on 98.4, Capital FM.
Your body from head to your feet, made a booty vibrate to the drop of the beat. Up in the club, my guess.
kicking the ass from out of Hong Kong. My flow's so crazy, you can call it A1. I've been bringing heat in the club, just day one. I've been bringing heat in the club, just day one.
Let me see you just shake it time, drop it, girl. How you move to let me wanna do something, girl. Let me see you just shake it time, drop it, girl. Let me see you just shake it time, drop it, girl. How you move to let me wanna do something, girl. Let me see you just shake it time, drop it, girl. See you just shake it and drop it, girl. How you move and let me wanna do something, girl. Let me see you just shake it and drop it, girl. Let me see you just let me see you just shake it and drop it, girl. How you move and let me wanna do something, girl. Let me see you just shake it and drop it, girl. Let me see you just
one hit will always lead to another with DJ Shore.
Maskini koma ita fazali ingo magali.
Unajua dada,
we vipi, heru nipishe.
Dada mbona mkari,
we kinyago kweli aishe.
Nika sena nishara, hiyo yote sababu fukara. Nisije nika kubaka, nitupe sedo, nitawe kafara. Nika achena nae, same za nyuma kistingisha. Nilikulo kwa macho, hadi yangu ikulidisha. Nageuza mkokoteni, napo erekeja maskani. Nika wapa story machizi, waka nicheka ikaba utani. Mwode ni dema, maskani, sikuwa natenda. Na nilikuwa ni kutufakari, ni vipi siku itakwenda. Kumbe kuna gari, dikuja na kupaki karibi yangu. Sikuweza kuisikia, labda sababu ya njali yangu. Nilishtushwa ghafla na mlio mkali wa honi. Nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni. Kuangalia pembeni, ilikuwa imepaki Toyota Surf. Kulikuwa na suna ngeni ya malaika akaomba tough. Nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu. Na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka daf. Nilipokea hela, alichotaka nilimletea. Akakipokea, tabasa mzito kantolea.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Alikunywa maji ya dafu, alitupa na kunikonyeza. Niliganda kama nyamafu, nikahisi ananibeza. Alinipa busu la huba, chavuni akanchombeza.
I love you.
Akawasha gala kataleza. Nikawaza yule ni mtu jini amentokea. Pote ya mbali, uchabia wendi kwa mentali. Narodi na hili na kudi za mentali na kuwa shwari. Na beba dumbe sana katisa samora venue. Mala kwa gafla mbele yangu na pakti yote matu. Oh, na pata gadabu, mala nyingi spende galeo. Na ifata gali kuwanza kupaka mala na hema juju. Ni yule mrembo.
Maskini pole sana, mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama.
Na saba samu, oh, nimesha zoya mama. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwani hii ni kama kalama. Anakuwa mnyonge, anangata kucha na ntazama. Anaanza kulia, anatoa leso, anainama. Na
mwambia bibie, ni mara pindi tunaonana. Na sidani kama ni mbali, mwapo
tufamiana. Naitwa Vicky, na miaka 22. Ni mtoto kipekee kwenye familia kitajiri.
Oh, naitwa Jay, ukinita fara haukosei. Na naishi kwa nguvu za macho, siku za nyeba ziso gay. Alishuka toka garini na kusema
Jay nakupenda.
Akaduka kwangu mdamoni na kuanza kupata tenda. Nilichomoka kwake na kuanza na kurudi nyuma.
Tafadhali penzi Jay jamani, nolea huruma. Acha kubeba mzigo pana nani kwale mchuma. Twende Mbezi Beach kwangu upepo na pavuma.
Sikiliza Vicky, napenda tuwe marafiki. Lakini hadhi yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki. Hata wazazi wako naamini hawata wafiki. Tajiri na tajiri, maskini sitaaminiki. Tafuta kibopo mazio ili sishushe hadhi yako. Mimi sistahidi hata kuwa mtendaji wako.
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo. Naomba unielewe haya machache nasemayo. Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati. Ukikubali niwe wako nitajiita mwanamke.
Nimeelewa Vicky, naomba nimaishe mzigo. Tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo. Na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo. Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo. Niliongea mengi akanipa hela za matumizi. Sikuwahi hata kusiona nilikuwa kama chizi. Niliacha kubeba mizigo kwenye sehemu nikaota mizizi. Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi.
Jali la mentali.
exactly what the doctor ordered? It doesn't get any better than this. DJ Schwarz. DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Kimya kimya njombezi kwa kina mima. Kuna bonge la kati mazela. Kimya kimya mashuri wamedondoka toka state. Kavipi usagi mtu wechomoka.
Ok, haina noma sagi mtu nachomoka. Boja kwanza nende home nika change. Nipe dakika 20 mwendo tax. Niambie mko pande gani, vipi nyasi tutachoma.
Jeshimjo witu tachoma. Kimya kimya we msomeshe kapachino kwenye kona. Akupe kitu chalusha. Mina chacha dodomo sisa kutoka bling to overcome any soma.
Shim, tayari nimeona. Shhh, wapi mudumu, kesto. Kweli nimeamini, kweli hii ni pata. Grasi zote wani bila mlio, cheers.
Mima kanisua amesha andani. Na kavipi tunzetu jutu kabonye. Kisha ndio kwenye sami tukamoke kia ina. Pembeni tekuni ali yani Charlotte na Tina.
Kama unataka kucheza bas cheza.
Kime kime.
Kama kupigia mitungi bas pigia.
Kime kime.
Kuna nemu memzimia pon fate.
Kime kime.
Ini pata kime kime. Kila kitu kime kime. Shhh, taratib cheza.
Kime kime.
Shhh, bono na rib cheza.
Kime kime.
Kama kinyaji kimesha basa giza.
Kime kime.
Kila kitu kime kime. Ini pata kime kime.
Yeah.
Dani matawe juu. Kama juu. Brother many sister do mikono juu.
In the mix with DJ Schwarz.
Kabla jatingisha kwanza sema uu kime kime.
Ninane napiga honi siange paki. Mwambia shikilele nimesema mtu mzima. Hapa ni kime kime. Iwe lex au bima mbona. Uwa wasemi watapamba nazima.
Chini juu, muziki full. Tufanya nini kitacho enda na mood. Kuna dem na mind kwenda kumood. Wapi stiki nende kacheze na ibu.
Ila usimpe chungi sana mbaka kazima. Kiona nanza kulembua tu. Oyu na pima ili uweze tambua kani wawa ukisima. Na kama imekaa bina mimi.
Shhh, kama vipi mombe kim toto nina. Hamna chumba cha wageni au so. Demo nasikilizia mimi yani poa. Mwana chemba si unaona muda shao na yoyongo.
Usiwe na pressure yo tumalize. Walo simuambie kitu chill nae kimya kimya. Demo kadai so usigone.
DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered.
Kama unataka kucheza bas cheza.
Kimya kimya.
Kama kupigia mitungi bas pigia.
Kimya kimya.
Kuna demo memzimia pon fate.
Kimya kimya.
Ini pata kimya kimya. Kila kitu kimya kimya. Shhh, tarati cheza.
Kimya kimya.
Shhh, bono na rib cheza.
Kimya kimya.
Umesahau
ulipotoka, ujui unapokwenda. Ukapata kiburi kuona nina kupenda. Nilikuthamini na leo tupenzi kulienzi. Na leo siamini kama umesaliti mpenzi. Kumbuka nilikukuta kijijini sitimbi. Umebeba mahindi na furushi la magimbi. Huku silinishia mithili ya mfu maji. Nafsi nayo ikakidi kwamba kweli na kuitaji. Kigori, mwenye umbo kama la mdori. Wala sikutaraji ungepiga na mistori. Nilifurahi kuweza kukufahamu. Na anika kwa hindi subidi zangu salamu. Kwa kuwa nilikwenda tukumtembelea bibi. Yote ya niyo jiri tukumweleze nibidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba. Pani vijana wengi wa mjini tunakasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa posa. Niliyama kujua iwapo ninge kukosa. Wali nikabidi nirudi nawe mjini. Na nikakusistiza mjini kuwa makini.
Kasi yangu nilikupa uwitu zempenza. Na sasa nijisika kuchanganya.
Alikuwa mzuri mithili ya malaika. Alipotua mjini subeda nipata shika. Hakika nionekana likuwa mgeni wa jiji. Nilipokuwa viatu nilivikuta ndani ya friji. Alifanya viweka washikaji wakanicheka. Hakutaka kitanda nilala kwenye mkeka. Alipokuwa kiona magari alikimbia. Akimwona mtu kwenye TV anamwamkia. Kila alichofanya likuwa anakosea. Nilimvumilia kwa kuwa hajazoea. Akai kwenye sofa alikuwa anakaa chini. Mafuta ya kupikia eti anayapaka mlini. Namnunulia soda hatake nataka togwa. Nikimletea keki hatake nataka boga. Majirani walipenda sababu ya uzuri wake. Nasikitika mashangingi wakawa na fiki zake. Akaanza kunywa pombe alipokwenda kusuka. Usiku anatoroka tena kwa kuruka ukuta.
Nilipokuwa natoka naye nyuma anatoka.
Nikimtuma kitu na dai eti amechoka. Nikienda kazini ndana na leto mabwana. Magari ya kifahari yakawa yanapishana. Hakika sikereza dunia zikamtenga. Hatimaye hata nyumbani pia akatoweka.
Kasi yangu nilikupa uwitunze mpenza. Na sasa jiji zika kuchanganya. Mapenzi upasa hichi na ukanitana. Dunia ikini
dama kuwa nawe tena itawezekana mpenzi shampata mba tumependana majira makubwa ndani imayoni mimi nimeshamwachia
aha kama ni penzi labda utapata ukimwacha
niambie nani huyo
maybe chochote utapata unachokitaka
unachotaka hicho
penzi labda utapata ukimwacha
niambie basi nani huyo
maybe yote utapata.
In the mix with DJ Shore.
Kwa siku kaka, unanifata, unadai ya kuwa unanitaka, eti unanipenda, unaniwaza, kulali bila mimi kuniona, pesa unaleta, sile kuomba, naishi home kwetu bila shida, unanishangaza, unamchumba, pesa kwangu nini ni unataka, nana kukupenda, nimesha sikia, nadhani ukimwacha hata data, wendi, labda utapata, ukimwacha,
saka mabakizi chada live mimi nataka
yeah.
Kuita playboy spendy me
yeah.
So baby girl would you marry me
Penzi labda utapata ukimwacha
nimeshamwacha
maybe chochote utapata unachokitaka
hey
nasema penzi labda utapata ukimwacha
nimeshamwacha
maybe utapata
Doesn't get any better than this. DJ Schwartz. DJ Schwartz. Exactly what the doctor ordered. DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
What about the dreams? What about the fairy tale? Is there anything left to say now? Everybody's got a different picture now, but I won't let them get me down. Living around the lies and the things they do, it's not about to make me change my mind again. We've come from so far, and I ain't about to give
in the mix with TJ Schwartz.
Anipeleke kwake, aishi kwa mamake. Kila mande ni mshengware, tuslale mate, mate. Kwa asile mbante, atake nipeleke ka. Aoni, tukimaliza, tuaruka. Mtoto mzuri kwa wa asile mbante, atake nipeleke ka. Aoni, tukimaliza, tuaruka. Mkina mewa ni shame, wataka kutu blame. Hini kama game, matuwezi kuwa same. Sita kutaja name, unanipenda kuya fame. Kama wewe ni
wako salimiana
na watu kwa barabara, we ni baswara. Kama wewe ni wako chekesha makonkodi, usilipe kodi, we ni kigwara. Apanetisha mimi thao ya saloon. Shika mbao, nyo akicho, safka balloon. Za lunch za noon, see you soon. Usiwe kula kula kama baboon. Siwezi do kama hujaiva. Na pia siwezi do kama sijaiva. Kwanza make list ya watu wa shaku fist. Nasikia ushachafua paka kutu east kwa mapisa. Mtu mzuri kwa wa asiwe ma
mambo sawa.
Atake nipeleke ka
karuka shawa.
Aoni tukimaliza tuaruka. Mtu mzuri kwa wa asiwe ma
mambo.
Atake nipeleke ka
DJ Schwartz.
Antaka moja na yefanya mina chika. Wakati mimi ninataka.
fresh bila kuliza tunawapa tu
tunawapa tu
tunafanya sister yako aruke fans Batman camp in a deep place Mustafa kwenye band nevertheless just in case you never know niko fresh kuliza huyu muhinde nilipata HIV test so tumera piari
yes 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 yes
tumera piari
yes 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 yes
tumera piari
Live it 21, bad man, are we dangerous? Live it 21, are we taking by force? Bad man,
okay.
So, you want to let the sleeping dogs lie? Get yourself right, are we living our fight?
Yes, yes.
Get yourself some love, are we capital? Bad man, are we rise? Anyway,
the people MC, switch my rap skills, but the please, you know my steez. Me and speed tools from the start, I make you bleed, bleed like you ask monkey bees with this. Bad man, come set for you to have to bleed with this. Indian girl on the hook is up for you to kill this lyrical masterpiece. Any who can do without this? Anthem if you do, man you're going down, down, down. The mini goose, you're going down.
Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila puliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu. Tumefika, wanajipa, tuko freshi. Bila puliza, tunawapa tu, wanakatika tu. Tunawapa tu, wanakatika tu.
In the mix with DJ Schwarz. It doesn't get any better than this. DJ Schwarz. DJ Schwarz on 98.4 Capital FM. Capital FM. Capital FM. In the mix with DJ Schwarz. DJ Schwarz.
Just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me.
I like to make the ladies sweat up on screen. Put you right on my theme. Make you want to just scream. While you're calling out for me, calling out for me. Ladies sweat up on screen. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me.
I want no man to get close. Tell a girl she can go and let her lose. And if a girl I get carried, I will choose not to let her leave, not to let her lose. I like to see the girl in my heart. Yeah, yeah, that time I be flushing. I'm the one that you purchase for your romantic love. Mess. I'll be your fantasy. I will mix up your allers that make you go high. Chop up the thing until y'all them go shy. Bring out your wild beast, make you be mine. Why you for totally all through the night. All through the night,
I like to make the ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat up and scream. Put you right on my theme. Make you want to just scream. Are you calling out for me? Calling out for
me.
DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered. In the mix with DJ Schwarz.
Come on,
chimba wakiwa stejini wakitamba toka istuzuya ni wana rock na kuimba
tume basi takwa burudani kama wana chimba wote mtakuondani haidi kuwa pamoja nami sulete mapepe tukifika tamashani
sikile watakuwa nani skills venture kwa fujo nyuki mtamboni SP na kuita senyorita twende ote kupari na kulabata kama fit nataka kwenda na we au kama fit nena
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Gatu pate, chopate mambo matam toka kwangu. Nipe nikupe. Gatu pate, chopate mambo matam toka kwangu. Nipe nikupe. Gatu pate, chopate mambo matam toka kwangu. Mambo ni date ni kupe yangu ni mjo ni kupe Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu
Nipe ni kupe na raha tupate Josogea karibu ni kupe mate baby Nataka uwe mawane nole Kila napukana
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Wewe nimetata, najua kwangu mimi hata wewe umenata Anza kukata, kukata, kukata Kala niko nismani, never the way you talk Napendo na kushake behind this energy
So wacha ni kupe, mapenzi teli
Na wenye wivu wa jinyonge
Wacha ni kupe, rampa kache
Mimi na wewe tu, maisha milele
So wacha ni kupe, mapenzi teli
Wenye wivu wa jinyonge
So wacha ni kupe Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo matam toka kwangu Nipe ni kupe, gatu pate Jopate mambo
Nita gate mpaka chuo kiku Downtown, kwa machis na masista Tu mikono juu, hapo vipi
Hapo vipi
Hapo vipi
Hapo
vipi Magharibi mpaka nyanda za juu Kanda jaziwa kaskazini mpaka east Isu kwa mkami nguru Hapo vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo kat chembe kidev Lazmo kai Na chana zende wembe Kama wedefu si Shanghai Misi kiongozi na piganiyo kombozi Na kaba kooni zende jinamizi kwenye njozi Nasaka haki sio kilio cha samaki Machozi kwenda na majiki kipaji sio bahati Akili yangu sio wanja majari bio Neno langu linongeza faraja kwenye video Nafikiri nifike, sisemi tu nisikike Jasho langu linafanya malengo niyafanikishe Niko tayari kwa heri ama kwa shari Jino kwa jino kumwaga mboga na mwaga ugari Maisha yenye kamari hatari ndani ya safari Kichwa ni vina kama mchanga wa bahari Huni mwimiri wangapi na wabashiri Na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri
Kindergarten mpaka chuo kikuu Downtown kwa machis na masista tu mikono juu Hapo vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi Magharibi mpaka nyanda za juu Kanda jaziwa kaskazini mpaka east Isu kwa mkami nguru Hapo vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hili nifanikiwe na itaji marafiki Hili nifanikiwe zaidi na itaji madui Mkononi sina tattoo bali na lama ya ndui Tanzania namba moja majungu haja sumbui Mchaka mchaka na kimbiza kilo pande Simtumiki kafiri ili chat yangu ipande Dead off my shoulder Gome na vuka boulder Muda unazungumza wamia hapati mauja Kodi kwa kodi pa beat mebaki story Kama zama za mtikira na sera za gabachori Naishi biashara da ima sogopia sara Na mara kwa mara hibu sara wepusha madhara Na poza nile kama na his chamoto Napokea matatizo yangu kama changamoto Nipo ili nife na nena bila kificho Na itunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jiji
Ndugu wananchi Entry.
Gate mpaka chuo kikuu Downtown kwa machis na masista tu mikono juu Hapo vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi Magharibi mpaka nyanda za juu Kanda jaziwa kaskazini mpaka east Isu kwa mkami nguru Hapo vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Hapo
vipi
Bringing the club to you
Yeah
asubuhi namka ninapiga mswaki kisha naenda kubef kuweka mwili safi na rudi ghetto nafungua kabati nachukua bamba vingi kwa chati na t-shirt black na jeans ya khaki na chini na simple white t-shirt na Nike kisha mzee najipulizia marashi na nukia safi niko na machizo chemba sikuwa na daki tunapiga sim rich coast wako wapi tunakutana mitaa ya chaga bite ya subwi tunapata zitu super chapati na mitungi ya kupotezea wakati kitaka fegi meza nkuna paki iwe spot ya nesema wembasi ya botakura ramba kamwenye utasema basi tunakamua mbake lemida ya lunchi tunagiza ugali mkubwa na samaki makamuzi ya nendele ya mbaka nighti watu nengi ya gravy ya kwanza kupata nyasi tunarudi kila moja na jisachi nikasigano fuko nikilichobaki kujicheki mina kama laki kawambia machizi kinachopata mikasi
mitungi planting mikasi kama ukitaka kupijari nafi basi fukoni mwako nawe uwe safi mitungi planting mikasi kama ukitaka kupijari nafi basi fukoni mwako nawe uwe safi
ulewa tushelewa kilichobaki mikasi washikaji milupo tapata wapi
milupo labda mita ya kati
so tunenda vipi kwa miguu au kwa basi
usiku wala tuchukue taxi
poa basi tusipoteze wakati naita taxi njoo tupeleke mita ya kati tukacheke midudu ya kupiga mikasi tuelewane kabisa tatukosi shingapi
huku nne tutu
wapi kwani hapa na pale nyumbali watu wangapi
simna cheki wenyewe mko wangapi
smile sana babake tuko safi tuchengeni tusipoteze wakati rudie kwani wewe una shingapi
huku tano
benja
bati
sasa wewe unabaki siku huu nenda wapi wakati yo budget asole tu upati bora uweke kesho nywe chai na chapati asiene kitu minona bora kabaki tusige mbele tukashika na mashati suke tuanzie Masaki mchizi kapiga simu yani kuna bonge la party
mitungi planting mikasi kama ukitaka kupijari nafi basi fukoni mwako nawe uwe safi mitungi planting mikasi
Chagua wewe kubali uwe mwenzangu na kuita njoo kama unasoma hisia zangu sitaki kuwa na moyo wangu nataka kusuka na kuita mbona binti mrembo nataka kuruka na kuita wewe njoo karibu nami unamtia kiwewe njoo uwe wangu mwandani siwezi kukuahidi vitu nisivyoviweza na kupenda wewe ndicho kitu ninachokueleza najua kumwamini mtu hijataka moyo sikiza basi mbona fanani na wenye choyo hii ni mkali ya nyongo kope mkonyeza nyusi kuja karibu yangu ni kunitolea nuksi come on ma sikia na kuita njoo sipo kwenye uhuni wala usinite yoyo njoo kwenye furaha upendo mwingi na raha malkia wa pekee mwenye mng'aro wa taa mwili unakufa ganzi moyo mpaka fikra roho yangu ipo wazi tayari kuipusa kibra
njoo baby acha kusita ni mimi wako sauti yangu inapita haya mapenzi wala sikuwa njoo 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 njoo
na kutaka wewe madam tupande ndege twende Dar es Salaam yeah tunazo plan yeah Shinsky atoa kick shows kind of music date celebrity mapenzi kwa binadamu si ni necessity hata mimi na mahitaji nahitaji kutimiza na baridi
tosilali mnatawazi
madirisha shiwa chini nilete juu sister do na mapose na way ile design ya Mr. Blue string tembe maili nane niko slim niko shelly juu bado patikani jo my sweet pretty baby I'm just joking dada come to me it's like holding hands but actually there's a picture and a meme on a nice stream of pili smoking ganja kwa balcony au na bus fare usijali bado mean to walk with you come on na pato ni na big queen basa trouble see watazam wakisikia kwa in love na me lakini hata kwa na seat kienda Zanzibar honeymoon tukikaa kwa beach na video ati kama libu tukinasakili na matawi za mariju ana uliza juu vile si ufanya yeah Shinsky yeah professor JKP
jo baby acha kusita ni mimi wako sauti yangu ina
Mtanda ni mwenza anayeweza na kucheza mwenye kuruka na kupiga chokea mbali anasikika. Mtanda ni mwenza anayeweza na kucheza.
Kipeta unjaji ilikana mbogo Kingi tasaundaji chashikana na bongo Chumanecha chashikana na noni longorogo Na changanya kilize
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered
Chumanecha na mimi tuaita haliti Chumanecha na mimi tuaita haliti Kwa kla
Kuzana ni mwenga
Porati
Mamo sile mwendra
Kumanisha neza mpanisha Kabig panisha juu ya kitanda Mteze kama gita ni lazima ni meze Viagra Kaji wakali mkono zangu zani washa sana Na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam ote tuwa paspasa Lolo lo bintu wa bongo ambemba mavishungi Lazima ndaza mandani nishama nita mitungi
Juma ee alisema
Inaniuma sana
Chichungi drogo
Nitamu sana
Kunza na mwenza Anayeweza jambo jeza Mnipuruka na kupiga Chokea mbali anasikika Kuchapunza na mwenza Anayeweza jambo
jeza One hit will always lead to another with DJ Schwartz
Chokea mbali anasikika
Ukinyo kilolo lote watu watata kwekea maganda Wakati umewacha vila wakati stenyo na panda Mimi sanecha na nini Pembeni kuna glasses za waini Tatafuta mwenza ukiweza Njona ikat Kibongo bongo kirema watakuchukulia Usishangae watu watakuibia bia
La Hispania maimsiku Kenya ni kaa 3 months hivi Nisipokuwa chua kali bongo chumanecha na mimi Iwe Kenya ubongo mademu chora saba Nikutana moja nembia That's my favorite number Akinama joy na nibamba
Nasima chizi tuko play
Shastuka
Tukisikiza hibi
Sinauka
Umuziki mtamu mtamu kwele kwele Nonini we nonini Minambia ibadi bora isisha Malaki unaposidi kudensi tuku na zidi pambazuka DJ Johnny anapambe kasha pandisha mizuka
Tutafunja nani mwenza Anayeweza takucheza Mwenye kuruka na kupiga Chokea mbali anasikika Tutafunja nani mwenza Anayeweza takucheza
Mwenye kuruka na kupiga
Chokea mbali anasikika
Kikitunga nyimbo inapina Kakaweka heshima na jina Uganda, Bongo na Kenya
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered
Kikitunga nyimbo inapina Kakaweka heshima na jina Uganda, Bongo na Kenya Natora na mila kumbana Kila mmoja na imdilia shida Anasema yeti, hajapata pita kesho Kale ukizina Mabezi niende kwa nami Bibo pamote wana simza mkononi Sosi noti lichabo bado mtihani Eko dawe na kumbuka wajinchu Sina hata fedha ya seshe Eko dawe na kumbuka wajinchu Sina hata fedha ya sengongo Uganda Kampala kote nitafika Kenya na Nairobi Mombasa wataruka Bongo wazawa wenzangu watacheza Omchumba geni nako watanyeza Oke hapa bima pale limepaki vito na hapa sina pale linatamba jina Hapa bima pale limepaki vito na hapa sina pale linatamba jina Kikitunga nyimbo inapina Kakaweka heshima na jina Uganda, Bongo na Kenya Natuwa na zamila kumbana Kikitunga nyimbo inapina Kakaweka heshima na jina Uganda, Bongo na Kenya Natuwa na zamila kumbana
In the mix with DJ Schwartz
Simply incredibly pun mic We act like Red and me saucy I run me top all night Juke it and bring it up Alright, do my babies gonna hear them
Yeah
Do you want them?
Yeah
So we jump it and bring it up all night
Alright
Skettle them muggle up and wine
All night
Joke it and checking it all wrong
Uptime
Giving me dirty eye Got them run up and we can't stand up
And work
We give them talk loving them now
Full up
From dirty sounds up till borders we cross Red sun, me saucy, we calling them sounds
Me saucy, red sun Yo
Ikitunga nyimbo inapina
In the mix with DJ
Schwartz.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Come on, ma. 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 Una guna nini, nipe mimi kwa ni mindo mimi Tumetoka mbari, kama nyuki na sari nipe mimi pens nasiko tamu mbaga kwa moyo Niko fit or right, mzangu shada na bia Kwa ni dia na kwambia, nipe mimi kwa ni mindo mimi
sasa tena zima tamama mdadu shani panda mikicha ngoja ngoja umiza tumbo nipe niweke ongeza makeke semariza ncheke unesikia na vukuingia unafurahia unachukia unafurahia unachukia unafurahia unachukia okay. Hakuna wasi wasi, cheza na mi, dance with me, nipe mi, kwani mi ndo mi, mi ndo mi.
Nimetulia,
nimetulia, nimetulia. Kwa nini nimetulia katika kupenda? Usinipe maji dia kiu nikisikia Usinipe chakula njaa nikisikia Nipe mapenzi ya kweli nipuwazi kila saa Nasubutu kusema hivi wende wangu mama Nipe nafasi mkweke moyoni Nikutunza kama mbona nipe mimi wajuba tu wakati vidimi Mudo narusu, alewe narusu Nchongu pige busu, japo kiduchu Umehumbo kwa jiri yangu walisha niambiaga wenzangu Kitabia tunaendana Niondoko tunaendana Soni sababu ya mina we kutu kupendana Unadei niache mziki sasa Nitakupa na ziki usosikiliza unafiki Tukia minyana tutawana Wendo mama mwenyewe na kupenda we mwenyewe Pumuza kupara pupa, chochote takupa Huyu manza likami kamgasi ya kakubani Kamisholo lazima utingike Mpaka nkubambike Kiuno nkushike Tuka wajibike leto tam mama, mama Leto tam kwa kacha Wata wakwatu, wacha moto wake, wacha moto wake Midnight, midnight, mina mbibaya TMK, TMK, wacha moto wake Dunga, dunga, wacha moto wake TMK, TMK
Ujatulia hani na kwamia
Kwa nini miatulia kati na kupenda
Get any better than this. DJ Schwartz. DJ Schwartz. Exactly what the doctor ordered.
Mini kisha nipe jibu Vikuwa nini taki kunijibu Mitihani yote nimeshinda Nadhani wakati Penzi letu sisi niwe wazi Roho yangu inauma Maumivu sasa basi Sasa basi Niko thabiti Nielewe Penza siyo mapenzi Penza siyo mapenzi Kwa utenzi huu Nielewe Na kuitaji mpenzi Wendo faraja yangu Wendo faraja yangu Faraja yangu You're my baby
Kwa wendo wangu Kwa wendo seisha na hanyo yangu
In the mix with DJ Schwartz
Kwa wendo mi
Kwa wendo zangu
Kwa wendo
zangu Kwa
wendo yangu Tunde nyumbani kamsabahi mama Tupate baraka za wazazi Na uwajue ndugu zangu Bini zetu isiwe kama hoja Pingamizi sito zingoja Niko tayari kukufisha pete Uwe wangu Kwa utenzi huu Niamini Nielewe You're my baby yeah.
Kick back, relax and enjoy this mix By DJ Schwartz
Big time production.
Side Comorian, number one.
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM. On 98.4 Capital FM.